kuchezea chezea mdogo mdogo utazoea.
Piga selfie selfie kila siku hazina maana, nitadondosha simu makusudi tonekane hatuna maana. Piga selfie selfie kila siku hazina maana, nitadondosha simu makusudi tonekane hatuna maana. Turubai nitandikie na mshamu simamie, we mtoto wa baba Turubai nitandikie na mshamu simamie, we mtoto wa baba
Mame.